Jamie next, come again. Big don't turn me up. Ricks and grab away. Grab away, grab.
Don't.
We are stressing for reals. We are data for reals. Tao kwa tawari. Joga kabia bali. We got no fear. Tulina gear. Me a badi muchi dongo ze gear. Siyo ya bia. Ndimu tochea. With a god that you don't want you a care. Me a demo, zemba kwa sajamu. Demo chupa ndababa kwa mi demo jamu. Sividimu, edo kubo mchamu. Mua fire, tocha fire, banditi redeemer. Taba labu laba kube bukubi. Wakukuba master mkube bidi. Wama vimbo bakubi entoli. Me a rising up to the top. Jami. We are stressy for reals. We are data for reals. Tao kwa tawari. Joga kabia bali. We are stressy for reals. We are data for reals. Tao kwa tawari. Joga kabia bali. We are stressy for reals. Byanyumye damu ve mbulili. Twasaze ko tulina bidi. Katuba kube tuba izo bulele. Kasaze ko tuba kubo mubali. Tukola bisinge bitwa ula kubali. Kativimba boyi tufa kubali. Situesi furi tujoka tufa kubali. Kanga mwao, kwata mwao. Selekta wama kuba mutorao. Baisa lao, pataturao. Tuba sanyu sabu sanyu satovao. We are stress for reals. We are data for reals. Tao kwa tawari. Joga kabia bali. We are stressy for reals. We are data for reals. Tao kwa tawali. Joga kabia bali. Kambana na gize. Echi dongo chechinde temize. Weekend ifile katwetale. Zentu ze fire demu wali. Twasaza otuba kubwa mubali. Tukola bisinge vita ula kubali. Kativimba boyu tefa kubali. Situesi furi tukuba tefa kubali. Twasaza kotuba kubwa mubali. Tukola bisinge vita ula kubali. Kativimba boyu tefa kubali. Situesi furi tujoka tefa kubali. We are stressy for reals. We are data for reals. Tao kwa tawari. Joga kabia bali. We are stressy for reals. We are data for reals. Tao kwa tawali. Joga kabia bali. Mofaya music. Biggie Moses.
Mm-hmm. I don't see you.